ikmziki.com.
La 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 no 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 no. Acha maneno maneno, usema walala kata tuna mana. Acha maneno maneno, usema walala kata tuna mana. Oya we, acha kutusalau, uona walala kata tuna mana. Acha kutusalau, uona walala kata tuna mana. Oya we, nyumbani na baba na mama. Nitegemea nyumbani na mke na mtoto mindo ananitegemea. Binadamu wao sio wema, kila anachofanya wanaongea. Binadamu wao sio wema, kila anachotenda wanaongea. Binadamu wao sio wema, kila anachofanya wanaongea. Binadamu wao sio wema, kila anachotenda wanaongea. We'll be right back.